westsidemusicblog.net.
Gelo nezo vela kata ya mutima panzi. Anza mjigi jigi no kashi. Never kungana we na mimba ya fomanzi. Ati baby, iwe not sugar daddy. Kakamba kuti ukabuta ni zama gazi. Never cheat on you, fusa Jordan.
Na mwela natenga na phone, na checking up. Na pesa James, na mishake. Masanga boze benzo vela benzo kena mo. Jibo niose majigi jigi no movie. Dala masose benzo chuma sozo kama no. Ati mistake, iwe cha check type. Osa ni basa pressure, body be too ready no.
Downloaded from westsidemusicblog.net.